naturally. Liampira mipira yandu mirabaitolwa bati mtuweli bati mwakomba bati mtuweli bati mwakomba bati mtuweli. Yeah.